radio ijwi ry'America ivugire Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ngizwaho na Jean-Baptiste Nshimiyimana. Nyuma y'imyaka 30 umwana w'umukobwa witwa Joseline Uzamukunda wari ufite imyaka 6 aburanye n'umuryango we bongeye guhura bahujwe n'ijwi ry'Amerika binyuze mu kiganiro agasaro kaburanga batandukanye mu mwaka w'1994. Umubyeyi we yibwiraga ko yishwe na bamwe mu baturanyi be yari yaratangiye kwikoma no gushyira mu majwi ndifuza ko mwumva gato Joseline avuga uko batandukanye.
Nabuze umuryango wanjye muri 1994 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda. Natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga, twari ducumbitse ahantu. Hanyuma nyuma yaho nza kugirana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi. Ariko umubyeyi nabonaga wenda duturanye, niko umutima amaze gukura wambwiye. Hanyuma ngo tugeze ku mugezi twaravomye, nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse agannye. Hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana, hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma. Nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda, nabonaga ari nka kaburimbo. Ubwo aho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Kongo ya Croix Rouge.
Agasaro gasanga yandikurubingisa, agasaro gasanga yandikurubingisa, gasanga ya ngakokaraje. Agasaro gasanga yandikurubingisa, agasaro gasanga yandikurubingisa, gasanga ya ngakokaraje.
Ku cyumweru gishize nibwo ijwi ry'Amerika yaherekeje Joseline Uzamukunda imugeza iwabo ku musozi wa Jadi mu karere ka Gasabo. Inkuru ya Eric bagira ubusa.
Bahimbawe mu bwuzu bwinshi abaturage bo mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali barasubiramo indirimbo ifatwa nk'ikirango yahimbiwe ijwi ry'Amerika.
Radio ijwi ry'Amerika.
Intandaro n'ibyishimo batewe no kuba Joseline Uzamukunda yahujwe n'umuryango we binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga. Uzamukunda w'imyaka 36 y'amavuko yabuze mu 1994. Mu gihe u Rwanda rwari mu mateka asharira, na mateka yagize ingaruka ku batari bake bari muzamukunda. Yarerewe mu kigo cy'imfubyi mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho abamujyanye mu wundi muryango bamukuye. Umunsi yahujwe n'umuryango we, Uzamukunda yatekereje ijwi rya Amerika inzira ndende yaciyemo.
Nabayeho mu buzima mpangayitse bitewe n'uko ntari nzi kavukire, sinari nzi ababyeyi bandera, sinari nzi ngo bariho cyangwa ntibariho. Ibyo byahoraga bintera ikibazo mu mutima wanjye. Ariko ubu aho mariye kubabona naranezerewe cyane ndishima, bitewe n'uko namenye aho mvuka, menya ko mama hari, nubwo papa nasanze adahari, ndetse n'abandi bamwe na bamwe nasanze barapfuye, ariko ndashima Imana ko hari umuryango wanjye mugari uri kwa mama.
Uzamukunda yarezwe n'umuryango utuye mu kagari ka Rusambya, umurenge wa Mukarange, akarere ka Gicumbi, mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba, ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Aha ni hafi yo ku murindi w'intwari ajya guhana imbibe n'igihugu cya Uganda. Mu bihe bitandukanye Uzamukunda ntaho atabaririje agambiriye kumenya inkomoko ye.
No mu Muyanga, niba ari mu Muyanga, niba ari hehe, hose nagezeyo na Remera y'abaforongo ngerayo ndashakisha ndaheba. Nkiri umwana hari igihe nibukaga wenda bavuga Shurongi, nkumva bavuga Rutongo, wenda reka nshakire muri izo nce hafi aho. Navuga ntibyanga bikunda hegere yawe. Ndashakisha biranga, haje no kubona ku muryango ushaka kunyitirira ngo nsa n'ababo, birangira mbabwiye nti hariya mwanjye hanye si iwacu, ntingiye kwa sogokuru ndahibuka. mu mutima mba mpibuka nubwo ntahazi ariko ndahibuka noneho nibwo nahamagaye Marene ndavuga ni yewe Marene ikintu cyo gushakisha umuryango reka tubivemo nabonye barapfuye Marene arambwira ati humura hari igihe bose batafa wenda hakaba hari abantu bakiriwe ubwo rero icyo cyo gushakisha nabaye nk'ucika intege mba nkiretse ariko kubera mu buryo bw'akazi mba njyenyine nkanabana n'umwana naratekerezaga nti nkatekereza cyane n'umwana yarushagaho kumbaza ngo mama kwari wowe umbyara wowe mama wawe abaheye icyo kibazo nanjye cyahoraga kinzonga mu mutima nakwigira hirya nk'aho atari nkigunga nkavuga nti se kwambaza iki kibazo nanjye nkaba ntahabi ntabakura hehe nanjye nkumva birandemereye ariko rero mu kwezi kwa gatanu kuyu mwaka tuvuyemo 2024 ubwo rero byarangiye byanze ibyo byanze umutima uhita umbwira vuba vuba ngo njye kwishwa ibya Amerika ku gasaro kaburaga ubwo nimero ntazo narinze nazibajije aba bagenzi banjye nibo bazimpereje ubwo nzibonye mpita nandika nyuma y'ibyumweru bitatu urumva ni hafi ukwezi nibwo nasubije
umunsi ijwi rya Amerika ryamuhuje n'umuryango we yari amashimwe kuri buri wese wagize uruhare muri iki gikorwa
ni ukuri nkaba nshimira aba bagenzi banjye bamperekeje bakoze kandi bitanze ku bw'iki gikorwa baje ni mubampera amashimwe banshimira nagiye bababwira amazina yabo n'aho baturuka n'ibyo bakora mwabumvishe ikindi nkaba nshimira bwa mbere na mbere ababyeyi bande uyu papa ntahaguruke mu mahamashyi yarakoze cyane aho mama atabaye aho papa atabaye aho basogokuru abo ngabo batabaye uyu mubyeyi yarahabaye na mama nuko atabonetse ariko nawe yarahabaye imana ibahe umugisha cyane hanyuma abandi nshimira ni aba banyamakuru b'ijwi rya Amerika muba mpera amashyi cyane hano hari undi muntu nshimira witwa Celestin nahaguru mbere yo kugira icyo mvuga mumushimirire ntabwo ari Celestin marume ni Celestin uriye ntabwo ari marume uriye ahubwo ubwo ni batatu kuko na papa nawe niko yiye ndumva nezerewe mu mutima wanjye kuva nana babona hiyongereyeho ibiro bibiri mu by'ukuri nabananaga agahinda nkahora nigunze nkajya ntekereza ntese ubu koko ubu nanjye nzabona umuryango ko ntazi aho mvuka mbese nkumva bimpangayikishije umutima ariko ubu ndatuje kandi ndishimye mbere n'uwambazaga atuvuka he numvaga ari igikomere muri njye kuko ntamenyaga aho navutse icyo mbwira ijwi rya Amerika ndabashimira cyane cyane ku mirimo mukora ni ukuri mugira ubwitange bwinshi kandi n'Imana ijye ibarengera ibahe n'umugisha mu byo mukora ni ukuri ndabashimiye byimazeyo nabuze mfite imyaka 6 mu mwaka w'1994 mbonete mfite imyaka 36 mu by'ukuri ndumva nezerewe cyane kuba narabagaho nta muryango mfite byabaga bimbangamiye cyane ndumva nishimye kubwo kubona umuryango wanjye
Daforoza Mukamabano ni nyina wa Uzamukunda imyaka 30 irihirise yarashigishwe n'agahinda ari ku munsi bahujwe n'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga yari ruhukije anaboneraho akanya ko gushimira abamurereye n'ijwi rya Amerika ryabahuje
abashimira uwo mubyeyi wandereye bose yakoze neza aho ntabaye yarahabaye ndacyabisimira kugeza na n'ubu azakomeza umutima mwiza muzima udahinduka rwose nkabashimira n'umunyamakuru waduhuzize n'abaturage batumye mpura n'umunyamakuru akambyira umwana ibibaze kugira ngo menye ibibaze bye nuko negerera radiyo izwi rya Amerika bakabimbyira neza nuko nkasobanukiga nkumva umwana ko ariho narenzi ko yapfuye ikindi nkavuga hari sinzi ukuntu byagenze bahuye nawe mu nzira wenda baramuhitana abantu bari barahinduye ibara nuko ariko ubu ngubu ndishimye cyane mu mutima wanjye hazemo utuneza neza aho namuboneye harimo ibineza neza rwose nkaba nshimira ijwi rya Amerika ndumva nta n'ibindi byinshi cyane rwose
Bwana Pierre Celestin Hakizimana niwe warize Joseline Uzamukunda asanga kubuzamukunda yarabonye undi muryango ari umwanya wo kwagura ubuvandimwe.
Njyewe ntabwo nakumva ko ari igihombo, ahubwo ni amashimwe. Nge ndashima Imana cyane cyane, nshimira n'iri rwi rya Amerika ryabigezeho, kuko umwana nubwo twabanaga iyo myaka 30 yose, umwana yari afite agahinda, yari afite agahinda ko kubura ababyeyi. Kugira ngo ubane n'umwana rero ufite agahinda ntacyo byaba bikumariye, ariko kuba abonye umuryango, nge ndumva nta gihombo ufite, kuko abo yungutse undi muryango, ni wanje n'umuryango azawugumamo. Nuva ngo abonye imiryango yombi, abonye uw'ababyeyi, abonye n'uwo yakuriyemo mu myaka 30 yose. Numva rero afite amahirwe, kandi natwe nishimwe dushimira Imana.
Gusa hakize Imana ntabura kugira icyo asaba abagize umuryango nyarwanda.
Ikindi nababwira nuko nsaba wenda nka nshimira cyane ijwi rya Amerika, ibi bintu mwakoze rwose Imana izabibahembere, ariko nsaba n'abaturage bose kugira umutima wa kibyeyi ukunda, ku buryo umwana wose wabonye bajye bamukunda bakamufata nk'umwana wabo gutyo. Ngira ngo mwabonye ko umwana ukuntu twamureze ari abana banjye, ari nawe ntatandukaniro, urabona ko bafite umubiri mwiza, twamureraga rero nkuko twirerera.
Nyambibi Veneranda ni umuturanyi w'ababyeyi ba uzamukunda batuye mu karere ka Gasabo Jari. Iboneka rya uzamukunda nawe rimutera kumva ko yatanga amashimwe.
Ewe rero ndashima, ntabwo nagenda nkavuga. Ewe nitwa Nyambibi Veneranda. Uriya mudamu wa nyirarume w'uyu mukobwa aka gasaro kaburaga, twabanye ari bazina banje, yari afite icyifuzo tugasenga Imana. Nyine uyu mama w'uyu mwana yigize rimwe yavuga n'aba wabaye mbaza umudamu rabanza kuki uriya mubyeyi yavuze nabi, arambwira atafite ikibazo by'ukuri bene data muri hano. Nagize umutwaro wa mukanyirarume ndavuga nti Mana yo mu ijuru dusenga uzambabarire, uyu mubyeyi arafite agahinda kenshi cyane, uzaduha uwo mwana. Radio Ijwi rya Amerika hajya hazamo akaririmbo tukakaririmba ariko tutabyumva neza, ariko uyu munsi turanezerewe. Radio Ijwi rya Amerika yo
bakunze ijwi rya Amerika aho muri hose, nta na rimwe muzadutuma ngo tubure kubatumikira. Mukomeze muduhamagare cyangwa mukoreshe ubundi buryo bwose mushoboye, dukomeze tugumane mu kiganiro cyacu. Nimwe tubereho, turi intumwa zanyu, mudutume natwe tubatumikire mu kiganiro Agasaro ka Buraga, umwihariko wa Murisanga ku ijwi rya Amerika. Mwari kumwe na Bagira Ubusa.
Ndabashimiye Fulgence Hakizuwera na Eric Bagira Ubusa, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro Agasaro ka Buraga, umwihariko wa Murisanga. Ntirenganya Eva arashaka musaza we Uwisunze Umuremyi Jean Patrick, uwo mwana yabyawe na Ephrasi Karadobeye, amubyarana n'uwitwa Butera Jean Marie Vianney warutuye ahitwa Iriba mu cyahoze ari komini ya Gishamvu mu cyahoze ari prefecture ya Butare. Mu mwaka wa 1990 nyine Butera n'umuhungu we bari batuye mu cyahoze ari komini ya Nyakizu. Amakuru Eva Ntirenganya afite yahawe na nyina nuko Butera yishwe mu mwaka wa 1990 atwikiwe mu nzu, ariko umuhungu we Jean Patrick akarokoka ari hehe. Mushikiwe Ntirenganya aramushaka asohoza ikivi cya nyina uherutse kwitaba Imana, atuye mu Burundi mu ntara ya Kirundo muri komini Kirundo muri karitsiye Runanira ya gatatu.
Ni mama ari yambwiye nandike numva se yitaba Imana, wumva nabumbwiye iki kiganiro nama numviriza kuri Voice America, ati wewe rero nyandika ampaye amakordone yose kuko jewe ntayo nari nzumva ko nari muto.
Yego. Ukomera none yitabye Imana ryari?
Imana tariki 16 z'ukwicenda. Ubwa mbere nani nse message sango kuri ziriya nimero mutanga inyuma ziriya kiganiro, nsanga nyene naho bishika ntimubisoma.
Ariko ndabisoma, niyo mpamvu n'ubu nguhamagaye, ariko umbabarire kubona hashize ayo mezi ntagushubije. Birumvikana muri abantu benshi, ariko mbonye waranyandikiye ndavuga ngo reka nguhamagare. Urumva rero hashize ayo mezi atatu, none mbwira yakubwiye yuko ugomba gushaka rero musaza wawe wasigaye mu Rwanda.
Yari yamubyaye kundi mugabo mu Rwanda.
Yego.
Usanzwe uwo musaza wanjye agira gatatu. Umwaka nibaza ko ari nko muri za umwaka nibuka ubugira kabiri yavutse mu 73 byumvikane ko uyu musaza wanjye nawe urumva ko ari nyuma ya 73 jyewe numva ndi nyuma 88 rero jenoside iba yari kwase iyo yamubyaye k'uwo butera
uyu butera Jean Marie Vianney ni wese
uwo musaza wanjye
yaratuye hehe mu Rwanda
yaratuye I Butare
nduzi waranditse ko yaratuye ahitwa Iriba mu cyahoze ari komini ya Gishamvu
nuko yari yambwiye mama
none se uwo butere wamenya niba kiriho
oya wowe ngo yarapfuye babatuririye mu nzu
mu gihe cya jenoside
ego
hanyuma se uwo mwana musaza wawe Jean Patrick uwisunze umuremyi yaba yararokotse
mwiyo nzu ngo ntabwo yararimwo mama yambwiye amakuru ko ari yaraje gutaraga kubaza ko bamwe bavuga ngo bahunze ngo bajya ngo bafata ngo ishaka ngo ndari cyanyungwe bakibaza ngo nkeke ibikoko byarabariye abandi ngo ntiba ngo ntusiyo baciye ntiyaronka amakuru atomoye gusa ibyuko atashanye na papa wiwe byobyo nibyo ntabwo bari kumwe na se mu nzu
none se muri 94 musaza wawe yari afite hafi imyaka 21 yaratangiye kuba umusore wowe wari wigira uvugana nawe
oya sinibaza yuko anandi arashobora kubaza yuko amazina gusa mugabo ntabwo anzi ntabwo asigaye tuvugana jewe nari muto urumva nari umwana muto
abo bavuka n'abandi ni bande
uwa mbere yitwa Ndayishimiye Jean Marie uwo arashobora kuvuga mugabo nawe ntibasangiye nawe ntibasangiye se hakashaka n'uwa kabiri yitwa Nshimiyimana Ezekiel
yego
hariho rero n'ukurikira uyu nyine turiko turarangisha yitwa Isaac Esperance gusa nawe yaciye apfa akiri muto afite imyaka 4 kandi n'uwo wa mbere mbabwiye Ndayishimiye Jean Marie nawe yarapfuye mugabo yapfuye yaramaze gushaka ni ukuvuga dusiga yari jewe n'uwo Nshimira Imana Ezekiel
hanyuma se iyo mama wawe yakubwiraga umuhungu we birumvikana ntiwigeze umumenya wowe yamusize mu Rwanda iyo yamukubwiraga yakubwiraga ko yari umwana umeze ute
yarambwiye nibaguza ko ari umwana w'inzobe ikindi ambwira ni uko yari afite mushiki we mugabo akabyagwa na mama ngo yitwa Safari uwo Safari nawe yari umwana wa Butera nayo makorudone nsinsi nk'ayandi
uwo Safari we niwe wari mutoya kuri Jean Patrick cyangwa niwe wari mukuru
niwe wari mukuru kuko mama yabyayeho Jean Patrick uwo Safari ahari ego
mbese Butera yakoraga iki
yikorera ibyiwe urabona ko mama yarambwiye n'amazina ya se wa Butera ngo yitwa Ntode ya se bakiga Inyase
yego
na mama wa wiwe yitwa ngo Tereza ngo jenoside ngiba ngo baba Inyakizu
babaga Inyakizu naho mu cyahoze ari prefeture ya Butare
kutumva bwa mbere aho uwo mwana yavukiye ngo hari Iriba mama yambwiye ati jenoside iba bari bagiye baba Inyakizu ngira sinzi ko ntahazi mu Rwanda sinzi ko arahegeranye ko babaye kwimuka ntabyonzi
na 15 Gishamvu na Nyakizu byari byegeranye ari 10 ahana imbibi ndetse na nyuma ya 94 hahindutse Nyakizu ubu ngubu byahindutse ukundi hawa andi mazina ubu ngubu ni mu karere ka Huye ariko rero urumva Inyakizu ndaharuzi naho ngaho iri buvuga ndaharuzi nuko uwo Butera ntamuzi ariko ndahamya yuko abantu bamwe batwumva harabazamumenya batubwire niba uyu mwana w'umuhungu uwisuzumye mye Jean Patrick akiriho niba hari umuntu wahunganye nawe akajyana nawe muri iryo shyamba rya Nyungwe nk'uko bivuga nimba arashoboye kuryambuka akagera muri Rusizi muri Cyangugu ya kera nimba arambutse akajya muri Zayirungu yitwa Kongo ibyo byose ntihazabura umuntu watubwira amakuru ye akatubwira niba akiriho nawe ashobora kwiyumva none mbwira niba muri kano kanya musaza wawe utazi utabonye ariko ukunda mama wawe yagushinze kumushakisha waramufashije nubwo bwose atabarutse atamubonye niba uyu musaza wawe akumva muri kanukanya niki ushaka kumubwira
amubwira nipfuza kumubona kuko nakuze nguma ndamwumva nkumva mama ariko aramuvuga kuko ninde bari naruze bose ari basaza babiri n'uwariho we turanduruka turamuronka nde ndamubonye n'ahatanze donezera kuko tuvuka dufite umubyeyi umwe ubwo donezera cyane naho mama atakiriho nkamubona nimba yo yari yaranyumvise ko navutse uwo ntirenganya epa i Burundi mama amaze gusubira i Burundi donezera nk'umuvandimwe wanjye tubonanye tukamenyana
ntirenganya Eva umuvandimwe wa Jean Patrick uwisunzumuremyi waje mu kiganiro agasaro kabura gushaka musaza wawe uri muri komini ya Kirundo mu ntara ya Kirundo mu Burundi ndagushimiye cyane kuba wumva ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga ngaho rero nkifurije amahoro y'Imana
Kakasaro tugashake kazaboneka Kakasaro tugashake kazaboneka
ndakira Theogene Ntiziryayo umugabo w'imyaka 48 ariko utarigeze amenya ababyeyi be icyazi nuko papa we Twagirimana Matias yari umugoronome akoresha igishanga cya Rugende muri za 75 nyina yitwa Mujabayezu Gaudensia Theogene Ntiziryayo atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga kagari ka Rwemo umudugudu w'umushumba mwiza
iki kiganiro cy'agasaro kaburaga ariko nkaba narakuze ndi umuntu utagira ababyeyi ariko kubera ko nagiye numva muhuza abantu yaba 5 n'9 yaba baryari nibwo nanjye naje gufata icyemezo ndavuga ariko nanjye wazashaka uburyo nabona nimero za Venusti nanjye nkareba ko yazamfasha kugira ngo nanjye mbe nabona umuryango nanjye menye aho nkomoka ni ikiro cyanzanye mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo nanjye mbi namenye inkomoko yanjye nanjye menye yo nakomotse
ni ukuvuga yuko utigeze umenya papa wawe ntunamenye na mama wawe
ni ukuvuga ngo mama we twatandukanye mfite imyaka 8 nari mfite imyaka 8 ngira ngo ni nko muri 80 ngira ngo na 5 ngira ngo hanyuma urumva nari umwana mutoya ariko papa we ntabwo nigeze mumenya hanyuma mama rero niwe bwine bwo muheruka yaje kwitaba Imana icyo gihe hanyuma mubura gutyo mubura ntamenye we data ubwo ntangira kubaho gutyo nyine nk'umwana utagira ababyeyi nawe urabyumva
ariko se igihe mama wawe agiye akitaba Imana ariko wakuze muri kumwe ndahamya yuko mwaganiraga nubwo bwose wari mutoya wabonaga papa wawe adatashye hari igihe wamubaza guti mama ko ntabona papa abahehe ntacyo yigeze akubwira ngo akuvungurireho umenye uwo ari we
ni ukuvuga ngo mama nta kintu yigeze ambwira kijyanye na data ahubwo maze gukura nibwo naje gutekereza uburyo nanjye nshobora kumenya gushakisha uburyo namenya data ariko birangora cyane kuko nari umwana kuko nabanje kuba kwa marume nyuma yaho nza kuhava umuntu aza kunjyana i Bugande nkiri umutoya nyuma yaho ngarukiye mu Rwanda ndi mukuru nibwo natangiye gutekereza rero gushaka umuryango nibwo natangiye gusubira aho ngaho kwa ba marume ntangira kubabaza barandangira aho mama yari yarashakaniye na data naho njye gutyo nyine ariko nta makuru bigeze bampa afatika
none mbwira rero bakubwiye yuko papa wawe na mama wawe bari batuye he bahuriye he bashakaniye he
iwabo wa mama ni hariya na hantu bita igishari igishari hariya muri Rwamagana
mhm ndahabuzi
hanyuma rero ahantu ngo yari yarashakaniye na data na hantu bita Irwamacyongosho
mhm
Irwamacyongosho reba ahantu bita kwisumo ugutyo kwisumo cyangwa se aha kurya aho ngaho hari ahantu hari aho bitirwa amashyongosho ugeze aho bita kwisumo uri hasi kugeza Nyagasambi nimba uri hasi kugeza Nyagasambi ngirango cya gutyo urenze za rugende gutyo ugende
yego
hanyuma rero ubwo nyimara kubonana nabo ba marume bambwiye yuko data na mama ari aho ngaho bashakaniye ariko bakaza kuza gutandukana bamaze gutandukana rero nibwo mama yambyaye ariko abyarira aho ngaho iwabo igishari hanyuma rero bakimara kumuha makuru nakoze uko nshoboye ndagenda njya aho ngaho Irwamacyongosho hariya unyuze aho ngaho ku isumo nyine
yego ndaharuzi
naragiye ngezeyo nshaka umuntu waho ukuze ndamwegera cyokora nabo bandangira umusaza wari utuye hakurya ahantu bita ku Muyumbo ndagenda njya ku Muyumbo umusaza turaganira ndamwibwira ndavuga rero bambwiye ko data yabaga inaha data yitwaga Twagirimana Matias ahita anyibuka arambwira ati ati ndamwibuka Twagirimana Matias wari warashakanye n'umudamu witwaga muja wa Maria Godas acha aranambwira ati shati ko kuri umwana we nabibonye pe ndamaze none muzehe rero nimba data umuzi data yabaga inaha yaraturutse he data yakoraga iki ahangaha arambwira ati rero data iso twumvishe ko yaturukaga muri Gitarama ariko ntago tuzi aha hantu yaba yaturukaga hariho ndamaze data yakoraga iki ahangaha arambwira ngo so yari umushefu wakoreshaga kiriya gishanga cyose cya Rugende ngo yari kapita wari ukuriye abakozi bakoraga aho ngaho ndamubaza nti se ntiwamenya irengero rya data kuntu yagiye arambwira ati rero iso yavuye ava inaha yagiye gukora muri Onatelecom ndangije ndatekereza ndavuga rero nimba yaragiye gukora muri Onatelecom ndavuga ni ubwo navuye aho nyine ndandukana n'uwo musaza ndavuga ni reka nzajye muri Onatelecom naho njye kubaza hari igihe ndahuriyeho n'abantu wenda baba bari bamuzi ngeze muri Onatelecom bajya muri ibyo bitabo byabo barashakisha barambwira ati rero ati rwose ati intambara yazambije ibintu byose ati keretse tubonye ba bashoferi ba kera wenda nabo baba bamuzi ati ariko mu bitabo hano rwose ntawe tubonamo ko n'ibindi bitabo bimwe byarabuze ndangije nabwo sinarekeye aho ngaho ndatekereza ndavuga ni Onatelecom ariko ubwo ngarutse inyuma gatoya baravanga muri uyu mwari subira inyuma ubwo muri icyo gihe hari mu 2002 nibukaga muri ibyo bintu ubwo ndangije ndavuga ni umuntu wakoraga muri Onatelecom uko byenda kose ashobora kuba yarazigamirwaga muri RSS nahise rero njya muri RSSB ndababwira ikibazo mfite ndababwira bambaza amazina ndababwira barangije barandebera nibwo bambwiye yuko data ngo yakomokagaho bita Nyabikenke uwo Twagirimana Matias wakoze muri Onatelecom serire narayibagiwe ariko banyandikiye prefecture banyandikira commune na secteur bambwira ko ari prefecture ya Gitarama nimba ari byose ari commune Nyabikenke serire yo narayibagiwe hanyuma barambwira ko data yavutse muri ku itariki ya mbere yo kwa mbere 1950 bambwira ko ari mwene Sebuhura ariko nta rindi zina ririho bambwira na nyina witwaga Akimani Zagi ubwo navuye aho ngaho nabwo sinashirwa nahise njya mu cyo bita Nita muri uno mushinga w'irangamuntu ngo ndebe nimba bamfasha ndetse njya mu karere ka Kicukiro bampa n'ibyangombwa binyemerera kuba nashakisha abo bantu mbijyana muri Nida ngeze muri Nida baranyangira barambwira ngo ntabwo bishoboka ko bashobora kujya kuko nabasabaga ko bashobora kundebera nimba ayo mazina baba bayafite noneho bakaba bandangira nk'abo bantu baherereye hanyuma rero birangira naho batamfashije bita mbireka ariko nibwo nagiye kuko nkunda kumva ijwi rya Amerika cyane nza kumva gasaro kaburaga rero sisinge ukubeshya buriya okay ndi umugabo ukuze urumva igihe navukiye ariko numva gasaro kaburaga amarira kaza kandi ndi umuntu w'umugabo numva abantu duhuje ibibazo numva abantu bafite ibibazo nk'ibyanjye babayeho nk'uko nabayeho amarira kaza nibwo rero naje gutekereza ndavuga nti jenoside nzamubona gute nagira kuvugaza uburyo nzakubona biracanga hari umunyamakuru wo ku ijwi wo kuri BBC witwa Yves Bucyana twari tuziranye
rero
naje kwegera ndavuga nti ndakwinginze mbabarira umuze na Venusi abampaye nomero yawe gutyo rero nibwije ubundi nakwandikiraga ariko nkurikije ukuntu ujya uhuza abantu yaba nabo muri za 59 nanjye mfite icyizere cy'uko ushobora kuza ndabizi wenda data ashobora kuba atakiriho nk'uko umusaza yambwiraga w'i Rwamagana ariko wenda hari abandi bantu bafitanye isano cyangwa se hari abandi bana yabyaye inyuma yanjye ariko nibura nkamenya nanjye abana banjye nkajya mbabwira ni dore inkomoko yanyu dore sogokuru wanyu dore iyo mukomoka mbega muri make
Théogène Ntezibyayo ugeze neza kuza mu kiganiro agasaro kaburaga papa wawe ndasa naho muzi nimba ntanamuzi naramubwiwe nzi ko yakoreshaga icyo kishanga cya Rugende abagonomi benshi baramuzi abantu bahakoze benshi baramuzi baramwibuka abantu bakoze muri za izari rubona baramuzi yari umuntu ukomeye yari umuntu ukomeye yari ushinzwe gutunganya icyo gishanga abanyarwanda benshi baramuzi kuba akomoka igitarama ndabizi kubera ko narabibwiwe hari nigeze kumukoraho ubushakashatsi mushaka kubera hari abantu baje no mu kiganiro sinzi niba baracyumvise cyo ntagumva ibiganiro byose ariko byabaye ngombwa yuko kwagira Imana Matias mumenya hanyuma hari n'abantu bari mu Bubiligi barahari abakoze mu bigo bya leta byari bishinzwe ubuhinzi bamuzi abo ngabo nabo ndahamya yuko noneho bagiye kumva kino kiganiro bakazadufasha ba nyagitarama biya bikenke ni benshi bamuzi nabo bazakugoboka bakakubwira kugira ngo baguhoze imyaka 48 utaje papa wawe ntabwo ari imyaka mike ndasaba Imana kugira ngo tuzamubone umenye iherezo rye nubwo yaba atakiriho uzabona abandi yasize ariko ndahamya yuko ubu wageze igorora niba hari aho hari akabakumva niba hari uwe uriho akabakumva muri kano kanya icyo ushaka ni umuryango niki ushaka kumubwira nguyu umunota wambwiye yuko hari igihumbi kiganiro amarira akakubunga mu maso ndetse na rimwe na rimwe agatemba nanjye bimbaho iyo mbumva mba ndi kumwe namwe uko mwiyumva nanjye niko niyumva urumva rero iyi myaka nanjye mbamaze ndirana namwe nishimana namwe ni myaka yo kubaho no kwizera ngaho rero iyo baruwa y'urukundo yandike niba hari umwe w'umuryango ukumva nyuma y'imyaka 48 utazi n'umwe n'ikiwumva ushaka kubabwira
urakoze cyane Bwana Venosti ahubwo jyewe umutima urandiye kuko urambwiye ngo data uramuzi ngiyemitse numva umutima usimbutse kuko usibye umusaza w'i Rwamagana nta wundi muntu wigeze ambwira ko ya usibye wenda nabo bantu ba marume nigeze guhura nabo bakambwira ko baba mu bigeze kumubona ariko ni wowe muntu nanone wongeye kumbwira ko data wawe umuzi gusa ikibazo Venusi ni ukuri pe ikintu mbabwira ni ukuri ndabizi ko ngiye najyaga nicara nkatekereza nkavuga ndi wenda abantu bajya bagira ibibazo by'imitungo n'ibiki byose wenda bakaba batekereza yuko Ntezibyayo Théogène abonetse azagira rwose pe ngiye icyo nshaka ni ukubamenya n'icyo nshaka ni ukumenya ngo data yakomokaga hehe mu by'ukuri nimba hari umuntu nyumva ndabinginze kuko maze igihe n'ibintu ndwaye igihe n'ibintu mbura n'ibyo mbwira abana banjye n'ibintu mbega ndabinginze uwazumva aya magambo ndimo kuvuga ni ukuri afite inkomoko kuri Twagirimana Matias ni ukuri nta kindi kintu ushaka gusa ni ukubamenya kandi ndabakumbuye
Ntezibyayo habayeho umuntu umwe witwa Twagirimana Matias wakoresheje igishanga cya Rugende niwe wa mbere wari umukapitani w'umwagonome wa mbere wari ubishinzwe kuva muri 75 nta muntu rero wakoze muri ministeri y'ubuhinzi utamuzi nta muntu wari utuye Kigali utamuzi nta muntu w'igitaramo w'Inyabikenke utamuzi ntabwo yari umuntu ugenda atazwi abanyarwanda benshi baramubuzi ndahamya yuko baza dufasha kumenya makuru arambuye kandi rero ubu hari benshi bazandika bavuga batereka twite twandika tubwire agasoro kaburaga ko uwo muntu ari ahanaha ko tumuzi kwari baherereye hano icyangombwa nuko bazagufasha kugira ngo nawe ugire uwo uwita umuryango wawe ndagushimiye cyane rero Teoje Ntezijya kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye mpifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Genosti nanjye ndagushimiye cyane kandi mfite kwizera kurenza kwa Yeremiya yuko nuko ari no kuzabikora
yego ngaho umugoroba mwiza
sawa sawa murakoze cyane bwana Genosti
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1994 umubyeyi wari warapfakaye yahunganye abana be bajya muri Zaire mu nkambi ya Katare mu ntara ya Masisi hegeranye na Sake mu ntara ya Kivu ya Ruguru umunaniro wiyongereyeho uburwayi byamuviriyemo kwitaba Imana abana be bato bashyirwa mu bigo by'impfubyi barimo Samuel uri mu benshi ari hano mu kiganiro agasaro kabura agashaka mukuru we Thomas Habanda bakize wasigaye muri Kongo Samuel uri mu benshi atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kamuhoza umudugudu wa Nunga
ngushaka mukuru wanje bita abana bakize Thomas twaburanye 94 turi muri Kongo yari afite imyaka 25
hanyuma mutandukana mwatandukaniye he
batandukaniye turimo kugaruka mu Rwanda niho twaburanye ajyana n'undi muvandimwe wo kwa mama wacu bajyana sinzi aho bagiye
uwo muvandimwe wawe ninde wundi bajyanye
ndari mukuru kuri we bamwitaga Minani akunda kumwita Minani mu rugo
hanyuma se mugaruka mu Rwanda wowe wagarukanye nande
nagarukanye na bashiki banjye na bakuru banjye
ababyeyi banyu nakubaza impamvu mutari kumwe nimba bishobora
papa yapfuye naravuka
komere
mama we yapfuye muri Kongo yishwe n'umutima
komere hanyuma kugira ngo umukuru wawe uri mu benshi ahitemo kudataha byabaye ku bushake cyangwa se n'ukubera gutatana inzara zikabyara amahari
byabaye mu gutatana twa turi mu ruvunga rw'abantu turimo gutaha muri cya gihe leta y'u Rwanda irimo gucyura impunzi tubora nuko nguko bo baragenda uko ari babiri bari bameze nk'abangana mu myaka natwe tukumurikira bashiki bacu n'ubundi bashiki banjye twabonaga muri Arusenga
mwabanaga muri Arusenga aho ngaho i Katare abana bakize Thomas wambwiye yuko yari afite imyaka hafi 21 uwo muvandimwe wawe bari kumwe nawe uravuga uti baranganaga mbese ni nk'ikintu bahisemo baravuga bati twebwe ntabwo dushaka gutaha
ntabwo namenya ko ari ikintu bahisemo kuko twari tuvanye mu rugo twese rimwe ari tuzindutse mu gitondo tugenda mu rwavuru rw'abantu abantu bamwe baraburana n'abandi kuko nanjye twageze ahantu mu ishyamba hagati nanjye ndababura nyuma tongera duhurire mu Gunga we ntabwo twagiye kumubona kuva icyo gihe
hanyuma mugarutse mu Rwanda n'abashiki bawe mwasubiye iwanyu cyangwa se mwahise mujya muri Orufarina nanone
tugaruka mu Rwanda abashiki banjye nabo twongeye tuburanira aho bitaga ku Mukamira bo baza mu Rwanda nanjye nongera nsubira muri Orufarina yo ku Mukamira nibamo igihe kingana n'amezi 6 nongera ngaruka mu rugo imodoka ya Alfreninzanye basanga mu rugo tujye mu nzu zo mu rugo.
Mbese gukura muri abana bato mwenyine, hari mama wanyu utabarutse ari muri Congo, hari papa wanyu watabarutse imbere n'ubundi mwari impfubyi mudafite papa wanyu, hari mukuru wawe wanyu wagombaga kubarera udahari, mwabayeho mute?
Akomeje kubaho nabi mu buzima busanzwe n'amashuri biba bibi kuyiga. Tuza kugira kujya n'ikibazo kubera ko nari mfite n'abavandimwe mbumba tutigeze twiga twese kubera ibijyanye n'ubushobozi. Natwe nanjye wari muto ngiye gucura mu rugo nanjye mva mu ishuri kujya gushaka ubuzima kubera ko twabayeho tudafite ababyeyi.
Birumvikana ntabwo byoroshye, ariko ugakomeza ukavuga uti uwampa abana bakize mukuru wanjye akaba ariho nkamubona. Mbese wumva ushaka ko agaruka mu Rwanda akaza akabafasha kubaho akababa hafi?
Yego, kuko nari umuvandimwe nakundaga cyane kuva na mbere nubwo nari mutoya kuri we cyane, ariko ndibuka ko icyo gihe yagiye agataha akanahanira irindazi nkumva n'umuvandimwe kuko dore ko nakuze nta papa, nabona nzi ko ari nka papa kuri njyewe. Ni impamvu umubano wo mu rugo wose kuko ari njye mutoya ni njye uwo wumva nshaka kumushakisha ngo menye nimba akiri muzima.
Mbese kuva mwatandukana muri 1994 kugeza ubu imyaka 30 irashize, ntabwo wigeze umenya kanunu kaho yaba aherereye?
Ntabwo nigeze menya akanunu yaha ari, ariko nzi ko najyaga numva abantu bavuga ko yashatse ashaka umugore w'umwandandi, ariko umugore w'umwandandi ntabwo tumuzi, ubwo twamenye turi mu Rwanda abandi undi ari muri Congo, n'uwabitubwiye nawe bitubwiye ari uw'igisenyi, ariko uwo muntu wabitubwiye uw'igisenyi nawe yarapfuye.
Uko biri kose ndasaba cyane kugira ngo Thomas abantu bakize abakiriho, niba akiriho akaba ari hirya aho ngaho muri Congo muri abo banande cyangwa se no mu bandi ubwo yashatse mu banande, wasanga yarashoboye kurokoka akaba akiriho. Mbese niba akumva muri kano kanya, ni iki wumva ushaka kumubwira? Ni wa muntu utantanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo muyandikira abumukunda muhoza ku mutima?
Ndamubwira ko tugihari tugihumeka, abavandimwe dusigaye turi abavandimwe batanu mu bana umunani, amusaba kuba ariho kumubwira ko yagaruka tukamubona atamukumbuye cyane. Ukaba niyo ndirimbo mu rugo twagira turirimba itugaragariza abantu ko tungana mu rugo. Nicara nkayitekereza nkayiririmba.
N'ubungubu ubishatse wafata akanya rwose ukayimuririmbira nawe ukayimwibutsa?
Mu rugo twari turi abana umunani, abahungu bane n'abakobwa bane, tukazaturirimba indirimbo tukayiririmba mu mazina y'amahimbano yacu, tuvuga ngo dufite abahungu bacu ni bane, dufite abakobwa bacu ni bane, kipapa habana ngagi na mubeshi kawututetere nirere nagwizamo.
Ndizera yuko Thomas abantu bakize yumvise iyo ndirimbo akazayibuka. Urakoze cyane kuba utarayibagiwe, no ku bavandimwe banyu batatu batagihari, abo nabo Imana ibatuze iruhande rwayo, namwe kandi mukomeze umutsi kubaho no gukomera no kwihangana no kwizera Imana yabaragiye kugeza ubu izaba menyera n'ikibatunga ahasigaye rero Samuel uri mu benshi ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndakumva ufite ijwi rituje ufite ijwi ririmo agahinda ariko ririmo ukwizera komeza wizere ko uzahura n'umuvandimwe wawe Thomas abana bakize asigaye mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'Imana Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni ya Françoise Uwizeyimana arashaka nyirakuru Adele Kanakuze kimwe na mukuru we Uwitonze Nyirakamana bagiye muri Tanzania mwaka w'1992 Françoise Uwizeyimana atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko akagari ka Nyagatovu mudugudu w'Urugwiro ari mu kiganiro agasaro kaburaga yumva kenshi
ndacyumva cyane ahubwo uyu munsi sinzi Imana yamfashije hano wacu haza umwana ufite iyi telefone nini njye najyaga ngerageza ku gato nkabona reka da aganyiye nini rero arabimfasha arakumpamagarira ngo kuri WhatsApp mbona biremye
yazanye telefone ya yindi mwitatace
njyewe nabaga mfite gatoya wapi njyewe nkagerageza nkabona ntibijya byemye
none rero mbwira wifuzaga kuza mu kiganiro agasoro kaburaga ubwo birumvikana ufite umuntu wawe ushaka kumenya amakuru ye n'irengero rye ninde wowe ushakisha
jewe umuntu ndi gushakisha nyogokuru wanjye ubyara papa wanjye yajyanye umwana mukuru wanjye nyine yaramujyanye mujyana Tanzania ubu haciyeho imyaka 32 hari n'ibiri kuko intambara itaraba haciyeho imyaka 2 niwe yamutwaye amutwaye nyine yamutwaye ku mukecuru aza ati nshaka kumwuzukuru mama aramumuha na papa barabyemeranywa ariko kuva icyo gihe iyo myaka yose ishize ntiyigeze yongera kumugarukana kandi umwana yamujyanye ari mutoya yari afite nk'imyaka njyewe urumva nari mutoya kuri we ari we mukuru we yari afite imyaka 6 njyewe ndi hasi yiwe aramutwara ubwo papa aza gupfa papa ngo yari ahazi apfuye mama ntahazi mama niwe wasigaye gutyo ubwo nyine nanjye nkuze akajya agenda abimbwira ukuntu papa ari we wari uzi Tanzania ho ariko mama akaba ntabyo azi nta na hamwe azi umwana we yaheze gutyo nanjye nkumva nyine birambabaza nuko
uwo muvandimwe wawe amazina ye urayazi
Uwitonze Nyirakamana ngo niko bamwita agakeka haba hari irindi baba baramwise ari Tanzania
naho se uwo nyogokuru wawe wamujyanye yitwa nde
yitwaga Kanakuze Dere
ariko se amujyana yamujyanye kugira ngo ajye kumufasha kurera abandi bana yamujyanye agiye kumusura yamujyanye ku mpamvu zihe
yamujyanye urareba we nta mwana wundi yari afite ajye aragara mutwara ari nka kumwe watwara kana ngo mujye mubana nta mwana yabyaye aho ngaho n'umwe
yego
kuko yari yarabyaye abana batatu bonyine gusa arimo papa n'undi umwe wagiye Burundi yo n'undi w'umukobwa nabo yarabyaye ako kana yagatwara ako kugira ngo bibanire gutyo gusa arakuzukuru ke nyine
hanyuma se mu makuru mama wawe yaguhaga uko yavuganaga na papa wawe yakubwiraga yuko muri Tanzania bashobora kuba bari ahantu hitwa ngo iki
mukecuru rero kuko hari umuntu nkiye w'umukecuru cyanganye ibintu nanjye nkaba ntazi nka Tanzania ngo agace naka mama yarambwiraga ngo baba ngo Tanzania ngo Dar es Salaam kantu yitwa ngarunarungwe niko papa yavuga ubwo rero nge ntabwo namenya kuba bari hehe ntabwo maze
none se muri za 93 uyu nyokuru yari afite nk'imyaka ingahe ugereranije ubu ngubu yabageze mu myaka 80 yabari muri za 70 yabari mu ijana yabari mu myaka ingahe ugereranije yari afite nk'imyaka ingahe muri za 90 icyo gihaza kumutwara
ugereranije n'uwo najyaga mbona bavindimwe uwo bavindimwe najyaga mubona arashaje bamujyanye mu bigo by'abantumwe bigera nk'abakecuru nyine batagira babafashe wowe uwo bavukana afite nk'imyaka 70 kandi nyogokuru ngo niwe wari mukuru kuri uwo nguwo ariko uwo bajyanye n'icyo kigo uwo mukecuru bakurikirana afite 70 irengaho gake na 70 n'itatu gute ubona akagikomeye mu gake
uwitonze muri 93 yari afite nk'imyaka ingahe
mama yambwiye ko yari afite imyaka 6
urumva rero ubu ngubu yaba ari umugore w'imyaka 40
yaba akuze rwose uko mbitekereza
ubwo rero uwitunze nyirakamana ashobora kuba ari Dar es Salaam yarashatse ndahamya yuko atibagiwe ikinyarwanda hashobora no kuba ari umunyarwanda wamwumva akamumenya mbese mwakomokaga hehe icyo gihe papa wawe na mama wawe bari batuye he
papa wanjye na mama bari batuye mu karere ka Nyaruguru aho hahoze ari muri Runyinya
yego
komine yari Runyinya segiteri yitwaga Impande
yego
noneho akagari uhari yitwaga Ikibaya muri Ikibaya akagari ka Kibaya naho babaga icyo gihe niho babaga kuko nyogokuru yajyaga aza no kureba musaza we nawe yarapfuye mu ntambara yari atuye hano Gikondo sejemu nyogokuru yavaga Tanzania ngo ari hakunda kuruhukira akaza akabayo nk'iminsi akajya Nyaruguru kureba papa haciyeho iminsi yabanje guca Gikondo musaza we yarapfuye nawe urumva yari ahaze ariko yarapfuye nawe
uyu nyokuru kanakuze Adele we niki cyatumye ajya kwibera muri Tanzania akageza gusura abavandimwe mu Rwanda gusa ariko agasubira muri Tanzania ko nta mugabo yari hafite niki cyatumye ajya kuba muri Tanzania
nyogokuru urebye papa yari yarashakanye n'umurundi amubyari Burundi ariko basa nkaho bananirana kandi nyogokuru ari umunyarwanda nawe yavukaga mu karere ka Nyaruguru
yego
noneho mu kuva i Burundi yari yarabyaye abo bana batatu azana papa kuko ngo yigeze no kumutwara Tanzania ariko papa amugejejeyo umugabo yari yarashatse nyogokuru ngo aramwanga amugarura amuzanira wa musaza yabaga Gikondo ngamumurerera ari akana kakiri gato k'agasore ubwo nyuma nyirarume nyine we yamuzaniye abona nawe hari kumutunga ntabishobora niwe agiye kumugurira isambu i Nyaruguru aho ngaho amusigaye gutyo ubwo buryo nyine urumva yagiye Tanzania ari nk'undi mugabo yashatseyo
yego
ariko ntiyabyarayo abana ngo yabyaye
ikaba nayo mpamvu yagarutse mu Rwanda agatwara uwitonze agira ngo bajye kubana
nta mwana n'umwe ngo yigeze abyara Tanzania
none se Françoise Uwizeyimana niba uyu nyokuru Adela kanakuze Imana yaramuhaye ubugingo akaba akiriho niba uyu muvandimwe wawe uwitonze nyirakamana akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira ubanze umuha makuru y'abasigaye iwanyu mu muryango abo muri bo abasigaye hanyuma unamubwiye n'ijambo riri kuri ku mutima
turamutse tubabonye byadushimisha cyane urebye twebwe ni nkaho nta muryango tuba dufite urareba ni njyewe na musaza wanjye nyine twenyine ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo papa nawe urumva yarapfuye nari wabonye gukuru nta n'umwe ubona hari ngo nabango hane kwa nyogukuru nabo mbona nabonze ubwo tubabonye rwose byanezeza ko nanjye naba mbonye umuryango nta muryango mbafite rwose byanshimisha cyane nanjye ubu nibera hano za Kimironko kubwiye mu karere ka Gasabo ubwo nanjye narashatse ariko umugabo w'umuganda arigendera afite abana bana nibakuru umwe ari mu wa gatatu segonderi undi ari mu wa gatandatu undi ari mu wa mbere ubwo yaragiye nyine ntiyagaruka nuko ndabarira ariko ubwo nyine urumva niyo famiye mba ndeberaho mbonye niyo rwose byanshimisha nakishima mbese kubona abavandimwe banjye
birumvikana ubu ngubu ntabwo ujye ufata abana ngo ubajyane runyinya ubabwire uti dore aho mwakomokaga ntabwo urabajyane runyinya ntibahazi
nta nubwo bahazi rwose ntabwo nabatwara nanze igihari nta kintu gihari mbese mbese sinzi nta kimwe gihari rwose
ntabwo wabajyana mu matongo reka dusaba Imana kandi dukomeze dushakishe tunyuze hano mu kiganiro agasaro kawe
agatwigira yuko sinagusobanuye na papa kuko yitwaga yenda amwumvise kuko uwo witoze yari azi papa azi mama amazina yabo rwose ayumvise we yahita yamenya neza
yambwiye
kurenza njyewe yenda ntiyabanza
yambwiye
mama yitwa Mukamurenzi Verena papa yitwaga Venuste Gacerewe
turanitiranwa urumva rero ndasaba
amazina bayumvise byanze bikunze bahita babamenya kurusha ko ngewe navuga ngo uyize Imana yenda ntibanabyihuka
yego urakoze cyane ndasaba cyane kugira ngo rwose babe bakumva hanyuma
izamfashe mana irambu ikiganiro ndacyumva nasenze imana ngo mana wazamfashije akamfata koko yenda ko twamubona
birabaye rero isengesho ryawe imana
yarabyishimye kandi igiguha umugisha ari uko njya nkumva ikiganiro buri munsi haba ku cyumweru haba mu gitondo nkunda gushyira ku gatelefone niyumvira
ubu rero noneho nawe uziyumva muri kino kiganiro kandi ndasaba cyane kugira ngo n'abazakumva bazagufashe uwamenya aho uyu muvandimwe wawe witunze aherereye cyangwa se uyu nyogukuru wawe ekanakuze ahera aho aherereye hari abanyarwanda benshi babaye Dar es Salaam muri Tanzania muri iyo myaka ndahamya yuko ntazabura n'umwe uzumva kino kiganiro akavuga ati uyu mubyeyi umukecuru Adela Kanakuze wakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Butare muri komini ya Runyinya wabaga Dar es Salaam cyangwa se mu wundi mujyi wari ufite umwana areraga ubu ngubu ni umukobwa mukuru n'umudamu wenda kubijigija witwa Uwitonze Nyirakamana abo ngabo rero nibo dushaka muri kino kiganiro agasaro kaburaga Françoise Uwizeyimana ndagushimiye cyane
urakoze cyane Imana iguhe umugisha
nawe ikunkomereze amahoro y'Imana ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu ushakisha ni 00120272631 nongere nisubiremo 00120272631 ndasuhuza cyane abumva ijwi ry'Amerika mu karere ka Kicukiro i Kigali buri cyumweru dusaba Maya Christine n'umuhungu we kubwa Imana Parfait baba bari kuri radio ijwi ry'Amerika bumva ikiganiro agasaro kaburaga bari mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Gahanga mu murenge wa Karembure ijwi ry'Amerika ibashimiye ko muri
ba muda tengo hamuna tukumva kule FM jana na kane nibice bitatu ikigali ikarunje ni kule FM 93 nibice bitatu abinyange na bwakira hamwe nabandi benshi kwisi bumva agasaro kaburaga mbashimye kuba mudutega matwi muri benshi naho gutaha mwari kumwe na Venuste nshimye imana
radio ya America yabaye Radio, Africa, America.